tam. Mapenzi rana mashamsham hamsem. Anaishi wa tam tam. Na bewa miuna ya para na kofe. Ata mapenzi ya weharam. Na kunywa chungu kabisa wala step. Alimenasa gam gam. Nimependa nimelata. Ha baby mimi nawe wazako na kupenda sana. Najua watarusha mawe kulipasua penzi letu watapata. Ah, I know I'm falling in love. Ah, I know I'm falling in love.
Falling in love, falling in love, falling in love. I don't even fall in love.